Boyo wo, boyo wo yo wo, let's go. Boyo wo, let's go. Boyo wo yo wo. Boyo wo, let's go. Boyo wo yo wo. Boyo wo, let's go. Boyo wo yo wo.
I said never move you one angle till a good time. We can see the candle turning at time. I said me bango ma fupila ma tam. To ma wazo di be good time. Masela wana ni joa, iki chale wana gawa pia. Mademu wana ni joa, iki chapenda na garambia. Leo nataka mademu vibonge, mwotpari kido wembamba. Leo vibonge mtatamba, lakini lazima ujue kukata. Kesho taki tena vibonge, nataka mademu wembamba. Kesho wembamba mtatamba, lakini lazima ujue kukata. Do you think don't fear them? Una watu wazima leo wanapenda vijana. Wanataka madem zetu tukapigana leo. Wanataka madina, pete bombe, hakimwage tena tumgonge. Nasema pete bombe, hakimwage tena tumgonge. Nikoze, nikudunde, nikulipe, nademu wako ni muibe. Kibambu vinyela nuvinaiba madem zetu. Mapezi ya vijui vimechoka, lakini kwa kuhonga. Boyo wo, boyo wo, boyo wo. Boyo wo. Kama temwa kinana wanapata wazimu. Wanaweka chile kando na saukumu.